nimepitia, bado naishi, bado naishi. Haya jani huwa yamenipa nguvu, bado naishi, bado naishi. Wengi walidhani sitasimama tena, bado naishi, bado naishi. Wengine walitabiri sitaiona kesho, bado naishi, bado naishi. Mimi ni ushuhuda unaotembea, bado naishi, bado naishi, bado, 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 majaribu haya, bado, bado, bado ninaishi. Mungu ananilinda na magonjwa haya, mimi bado, bado. Wengi waliulizana kama bado nina hema, kumbe nilifunga macho nikiomba. Walijua nimekufa, wakasimama kunichimbia kaburi langu. Machozi yangu kageuka furaha, uchungu wangu kageuka amani. Mungu akanifanyia kicheko mbele ya watesi wangu. Ananipenda, ananipenda, ananiwazia yaliyo mema. Katikati ya mawazo mabaya, anainua wazo lake jema. Anatupenda, anatupenda, anatuwazia yaliyo mema. Katikati ya mawazo mabaya, anainua wazo lake jema. Bado naishi, bado naishi, na magonjwa hayaja, mimi bado naishi. Namshukuru Mungu na maneno hayajani, mimi bado naishi, bado naishi. Mungu ananilinda na magonjwa hayajani, mimi bado naishi, bado naishi, bado naishi na mawazo yao.
I had to leave, but don't care.